Oh my God, he's back.
DJ Fade from Ultimate DJs.
Kaniita omba omba kwa nini na mikosika Lakini nisha bonga na ye Hesabu nisha panga na ye Awezi ni angushe yewe Atake uza Lakini nisha bonga na ye Hesabu nisha panga na ye Awezi ni angushe yewe Atake uza
Abraham, Shetani amejam juni kona Yesu, hawezi nitisha mimi kona nguvu. Shetani amejam mimi kona Yesu, hawezi nitisha mimi kona nguvu. Nikona
zigwende, zigwende ya Yesu, zigwende, zigwende nikona, zigwende, zigwende ya Yesu, zigwende, zigwende nikona, zigwende, zigwende ya Yesu, zigwende, zigwende nikona, zigwende, zigwende ya Yesu, zigwende, zigwende nikona.
Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali Ananijaza na mashida mingi mingi Anataka ni mkane Yesu wangu
Oh yeah, oh yeah
Uyu wadubi, ananifuata mimi kila mahali Ananijaza na mashida mingi mingi Anataka ni mkane Yesu wangu
Oh yeah, oh yeah
Wanipa nguvu kama Samson Naniko na wizo ka Salomon Nina dance kama David Naniko na imani ka Abraham Shetani amejamju nikona Yesu Hawezi nitisha mimi nikona nguvu Shetani amejamju nikona Yesu Hawezi nitisha mimi nikona nguvu Nikona
Zigwende, zigwende ya Yesu Zigwende, zigwende nikona Zigwende, zigwende ya Yesu Zigwende, zigwende nikona Zigwende, zigwende ya Yesu Zigwende, zigwende nikona Zigwende, zigwende ya Yesu Zigwende, zigwende nikona
Zigwende, zigwende
Sikwende
ya baba Sikwende Nani kona imani ka Abraham. Shetani amejamu nikona Yesu. Hawezi nitisha mimi nikona nguvu. Shetani amejamu nikona Yesu. Hawezi nitisha mimi nikona nguvu.
The real Jaduon. Au wengine kama tudigiri. Jehovah is the real Jaduon. Au wengine kama tuo chungulo. Chisa, kadigiri rista.
Chini,
kao chungulo. Chisa, kadigiri rista.
Chini,
kao chungulo. Kile kisida unaona ni kikubwa. Wake ni kadigiri. Shida yako kwake kadigiri. Magonjwa mbele zake kadigiri. Sijusi Nebukadineza. Amefeni ndiye mfalme maduo. Sima kulizwa nyasi miaka saba. Na the real Jaduo. Hapo ndo umejua yeni kadigiri. Yeni kao chungulo. Mubarume bilshaza. Si alidhani ati the real Jaduo. Nirika yake. Aliandikiwa mene mene tekel. Ndo watajua yeni kadigiri. Bilshaza kame tetemeka. Hati bakuti ya pekutepeka. Mungu wangu the real Jaduo. Au wengine kama tudigiri. Jehovah is the real Jaduo. Wengine kama tuo chungulo. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jumungu wetu ndo the real Jaduong. Chisa, kadigiri rista.
Chini,
kao chungulo. Chisa, kadigiri rista.
Chini,
kao chungulo. Kile kisida unaona ni kidono. Kwake ni kadigiri.
Adago.
Sida yako kwake kadigiri. Magunjo mbele zake kadigiri. Amekusanisha raia wajenge Babeli wafikie real Jaduo. Sema Jehova kuwachanganisha lugha. Wametawanyika kama tudigiri.
Ala,
yani tuo chungulo. Nimrodi akajua ni kadigiri.
Yani kasulu ni
ala. Si Musa ametuma tu vijana. Twende tukafanye spying. Tu vijana tukarudisha ripoti. Watu wa huko ni watu wa giant. Na sisi tunakaa tudigiri.
Hey. Ala,
Musa kawambia tutawafyeka. Jumungu wetu ndio the real Jaduo. Mungu wangu the real Jaduo. Au wengine kama tudigiri. Jehovah is the real Jaduo. Au wengine kama tuo chungulo. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jumungu wetu ndio the real Jaduo. Chisa, kadigiri rista.
Chini,
kao chungulo. Chisa, kadigiri rista.
Chini,
kao chungulo. Kile kisida unaona ni kikubwa. Kwake ni kadigiri. Shida yako kwake kadigiri. Magunjwa mbele zake kadigiri.
Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse.
Bada, akadai raf, mbona unakazana? Hizi baraka zako zimekasa. I'm like bla 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 bla. Skiza, I trust Jesus and ananilinda. Ata niki la 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 la. J-Fab in 3, 2, 1, go!
Makale, ukaniondolea kuzama kwa yale. Uchana jaba, kukutangale. Ukaniona kaniita mwanawe.
Ami so na no nchambada mi. Uji ya napines and Moses abala mi. Kwezi na mi, hot and soul ina ala mi. That's why he did all this shit and afraid of me.
Ami so na nchambada mi. He goodness abala mi. Christ in my enemy. And this shit and my enemy.
La 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 la
now let go. Lay down your burdens, everybody let go. If Christ is your leader, yo better let go. Uptown let go, downtown stop.
From Ultimate DJs.
Dear firm and the long why.
DJ Raffin and the bamba. Ta-ra-ra-ra.
And you get mad at the
na-na. Lopong on us long time, man say Italishi downtown. Uptown, around town.
Playing new music right here, right now.
Siku moja huko binguni Setani leta nyoko nyoko Anataka geusa serikali hey! Kumesa godi ya korada
hey!
Mungu piga setani rali
hey!
Mwambia setani alisukizwa
hey!
Pamoja na mapepo zake
hey!
Wakazitia kama Kuleta jidu limekula sende
Omero
Daudi kijana kuchunga mbusi
hey!
Siku moja baso kapatani
hey!
Unadhani Goliatha tabona Daudi
yes!
Goliatha kujia Daudi Daudi kuchukua jiwe Chapa Goliatha nayo kichwa Goliatha kasikia kama Dikima
Chisa nikome pigwa rani
Dikima
Chisa nikome pigwa rani
Ni dikima Ikibamba sana sema dikima Ni dikima Ikibamba sana sema dikima Ni dikima Ikibamba sana sema dikima
Get bus
Musa kagewa nisa mali
Wazira ili wakapita katikati
Katikati
Sifarao wakawafuta nyuma
Yuma
Akidhani ya tawasika
Ace
Si mungu ni wajabu Alingoja tu wa Israeli wapite
Ace
Walipo maliza kupita
yeah.
Farao alisikia kama
Dikima
Kumbuka Sodoma Gomora
Gomora
Mende ilikuwa imejawa dhambi
Wajana na dhambi
Si mungu kawambia tubu
Tubu
Si wakadhani ni mchezo
Mchezo
Mungu katumania lote Kumwambia toke huko upesi
Haki hawa
Hata hakuwa mefika mbali Sodoma Mara walisikia kama
Dikima
Chisa nikome pigwa rari Chisa nikome pigwa rari
Ni dikima Ikibamba sana sema dikima Ni dikima Ikibamba sana sema dikima Ni dikima Ikibamba sana sema dikima
Get bus
Kuna kidene
anaitwa Uza. Walibeba sanduku la agano. Kidogo tuli kateleza. Si Uza akadhani linadunda. Akakibia kulisikiliza. Kumbe sanduku la agano likusangi. Kumbe jamaa hakuwa na fomu. Kidogo kidogo jamaa kasikia. Siku moja wana wa Israeli walifika mji Jeriko. Wakakuta kumefungwa. Si wakaanza kuzunguka ukuta wakiimba na kusifu. Wajeriko wakadhani ni mchezo. Si ngoja ifike mara ya saba. Wajeriko walisikia kama
farming Monday, DJ Fela. Papa farming Monday till Sunday. We get paid good money. One in a me room we had for the next day. In the middle of the night, me feel the axe echo. Then me go and wake up. Then me heart a clear voice speak up. Tell me son, listen. The shows are good, they give you food. The screams are good, they boost your mood. But talk about the lives of those in the crowd. Will they receive a crown? So son, pick up the Bible. Go and make new disciples. Preach every chapter, be an example. Get in at the pulpit, don't be idle. That's why I preach about the cross. Cause some of them are lost. And think they are the boss in the world. But I look upon the cross. Make Jesus your boss, I preach about the cross. Cause some of them are lost. Them think they are the boss in the world. But I look upon the cross. Make Jesus your boss. Let me the bomb the studio. Right the word of God, voice it on a stereo. Me not sing about Romeo. Me cross check it before it's on radio. Me not do good videos. Just to impress Lucy and Mario. Me not target channel oh, like the meter me sing it for my daddy oh. Yeah, that I breathe, it all belongs to you. The songs that I sing, they all belong to you. That's why I say preach about the cross. Them think they are the boss in hell, them go rot.
From ultimate
preach about the cross. Cause some of them are lost. Them think they are the boss in hell, them one rock. But I look up on the cross. Make Jesus your boss. Preach about the cross. Cause some of them are lost.
Can't tell me no. Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Woman, I'm blessed. Yeah, man, we blessed. Jack, I'm blessed. Man, I'm blessed. Can't tell me no. Man, I'm blessed. Deep in a me. Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Yes, man, I'm blessed. In a me coming out true, man, I'm blessed. B-L-E-S-S-E. The man, I'm blessed. Deep in a me spirit true. In a me going out true. In a me coming in true. Father God, him bless me. That's what me say. Man, I'm blessed. Can't tell me no. Man, I'm blessed. Deep, deep, deep in a me. Man, I'm blessed. True, man, I'm blessed. Yeah, man, I'm blessed. Jack, I'm blessed.
I'm not broken, yeah, I'm not flossing. The Bible said the greater one day lives in this, and me go and preach it, yeah, me go and sing it. Man, it is sounding like the Pharisee. Say, me not broken, yeah, me not flossing. The Bible said the greater one day lives in this, and me go and preach it, yeah, me go and sing it. Man, it is sounding like the Pharisee. Say,
man, I'm blessed, yeah, can't tell me no. Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Woman, I'm blessed. Yeah, man, me blessed. Jack, I'm blessed. Man, I'm blessed. Yeah, can't tell me no. Man, I'm blessed. Deep in a me and me. Man, I'm blessed. Woman, I'm blessed. Jack, man, I'm blessed. We got me blessed.
Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Man, I'm blessed. Yes, man, I'm blessed. Inna me coming out true. Man, I'm blessed. Me not bragging, yeah, me not flossing. If ever said the greater one day lives in me, so me go and preach it, yeah, me go and sing it. Man, it is sounding like the Barry sang it.
Man, I'm blessed. Yeah, yeah, yeah. Man, I'm blessed.
Who will it for? Say I go up.
Man, I'm blessed.
Who will it for? Say I go up.
Okay, take a one away. Okay, take a one away. Okay, take a one away. Love, I want you, baby.
Boys, come on, come on.
Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Kipiga wera, iwe wera noma. Devo, akileta shida, TW.
DJ Fender.
Tiga wanawe, noma. Tiga wanawe, noma. Tiga wanawe, noma. Fungua milango baba. Nikicheza ngoma, iwe ngoma noma. Nikisoma neno, iwe noma noma. Nikipiga wera, iwe wera noma. Devo akileta shida, TW. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma. Tiga wanawe noma. Simlete bakora mikuki, tumpige ibilisi atoke. Tusukume neno liende.
Tumchome shetani na fire, tumpige mateke aende. Neno la Bwana mbele liende, neno la Bwana mbele lisonge.
Chani wa show, oh, oh, yeah. Kwa Yesu nira, na mwita Papa Godo, oh, yeah. Niliokoka, wakacheka ho, 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 yeah. Wakanipa wiki, sasa ni mo, oh, oh, yeah. Nilizaliwa huruma, na place nimefika. Ni neema na huruma, sani huduma. Kwa Yesu kunara, na kakatika na chuchuma. Nilizaliwa huruma, hey. Na place nimefika, ni neema na huruma. Sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma.
Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe 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 eh, kwa Yesu ni raha hai.
Kumbe kumbe ya raha hai. Kumbe kumbe ya raha hai.
Hakuna hangover, ni bila gharama. Labda turuke kesha au kulala salama. Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiaibu matarajio, duraza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiaibu matarajio, tulaza shetani ni mashaka.
Nimeliwa huruma, na bless nimefika. Ni neema na huruma, zani huduma. Kwa Yesu kunara, na katika na chuchuma.
Nyumba ya kifahari, uishi poa mama. Na pesa za mziki Moda mama, nitakujengea. Nyumba ya kifahari, uishi poa mama. Na pesa za mziki.
Siku moja papa nitakununulia gari la kifahari. Uendeshe baba. Na pesa za mziki.
Oh, siku moja dada nitakulipia karo ya shule. Uende university. Na pesa za mziki.
Siku moja papa nitakufungulia biashara kubwa. Uwe soko brother. Na pesa za mziki.
Ikiwa nitakuwa rubani, niende shendeke, niwe rubani. Rubani anaimba. Ikiwa nitakuwa karani, karani wa peki, niwe karani. Karani anaimba. Ikiwa nitakuwa waziri, waziri wa serikali, niwe waziri. Waziri anaimba.
Popote niendapo, chochote nifanyacho, yote nitakuwa.
mwaminifu, hakuna anaweza sema hatapewa kitu cha kufanya. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu. Wengine wanauza nguo Gikosh, wengine wanashona, wengine wamekonda wanakimbia, mabonzo wameshona, wengine maudijo, polisi, ma CEO, ma MD, ma HUSTLER, ma hasla.
Nikiwa mtakuwa rubani, niende sherehe, niwe rubani, rubani anaimba. Na ikiwa mtakuwa karani, karani wa benki, niwe karani, karani anaimba. Waziri wa serikali,
niwe
nitembele,
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 kumbaya,
nitembele wao, oh, kuna wengi wao, oh, kuna wengi wao, wataka kuza vazi lako, kuna wengi wao, oh, kama Batimayo, tuko kwenye madhabao, hatubanduki, hadi utubariki,
nite, 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 nite,
nite, nite, nite, nite,
binadamu umesahau naishi kwa tamani naishi kwa imani mbele zako mimi sina haki mbele zake mimi mwenye hadhi fahamu kuwa Mola ndiye aliyeniumba mimi na wewe fahamu kuwa Mola ndiye aliyeniumba mimi na wewe Ya kula na we sani moja tulipotiliwa chakula nyumba moja tulipopaa kuishi pamoja wema wake taji la upendo juu yangu ndani yake vipuwa na uoga vyote upewa kimya
usiku
nitalala
mbele
zake baba
sote tuko sawa
Jesus was Emmanuel, so she told him our problems on the well. After knowing Emmanuel, ran back preaching as well. This is my message to you then. If you know Emmanuel, don't tell your problems to your friends. Tell them about your friend. His name is Jesus Emmanuel. Every problem bows as well. I serve a big, big God. Oh. And I don't tell them about so you better tell them all about it.
When I was young, I lost my way. Jesus brought me back to his way. Cause he's the truth, the life, and the way, and the way. No matter what you're going through, same way. Jesus is the truth and the life and the way. Accept him in your life, go and change your ways. Come back and walk in his way, see if we. Don't give up on life, no way. Give your life, lead the way. Him and the life, the truth and the way. The far is in again.
I serve a big, big God, oh. And I go tell the world about it. Yes, you serve a big, big God, oh. Yeah, 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 yeah. So you better tell the world about it.
Samaritan woman on the well met Jesus on the well. She didn't know Jesus was Emmanuel, so she told him her problems on the well. After knowing Emmanuel, ran back preaching as well. This is my message to you then. If you know Emmanuel, don't tell your problems to your friends. Tell them about your friend. His name is Jesus Emmanuel. Every problem bows as well. I suffer.
In a different city, I take over. Jamaica back to Africa. Over, we see it on the border.
Everybody does wave, you want to know wave, you want to know wave, you want to know show. Hallelujah, wave, you want to know wave, you wave, wave, you want to know show. Everybody dance without the glasses, and everybody moves without the glasses.
Pull up the tune, pull up the tune, pull up the tune.
On my way, we're from
N-O-K-K-K
Africa.
Beat.
Stepping at the place we have to go. Now we have to back to Africa. Omari J from the boat. Tell them we are not push over. I did it, we are run over. With them look at the bad order. We no fear who I'm going over. Enemy come get kick over.
Everybody do the babe, you want to do the babe, you want to do the babe, you want to do the sound. Hallelujah, babe, you want to do the babe, you want to do the babe, you want to do the sound.
Everybody does wave, the ones that does wave, the ones that does wave, the ones that does shout. Hallelujah.
Yo Zalinzambe ya Bolingo, Yo Zalinzambe ya Baboto, Yo Zalinzambe
Yondo viki sangwa longola ngana pasi Ozalinza mea bolingo Ozalinza mea
boboko
Ozalinza mea opiki saka Eyo zali
The Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit. La 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 la. What is your hakuna kula la la? Read your Bible, put it on your fingertips. Meditate and go to watch your lips. Cover your presence, start on your revival. Follow the truth, it's a way for survival. La 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 la. And the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit.
Because we bond them to the exit to turn the grace. Because Chris Bond, man, they lose around all me grace. So me bond hypocrisy, me bond it. Bond panication, me bond it. Me bond and corruption, me bond it. So them can't cool the fire when me put on. Them again, me bond hypocrisy, me bond it. Me bond panication, me bond it. Me bond and corruption, me bond it. So them can't cool.
And the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees, they give us solution, but them full of deceit.
But that I push and go condo, una cool condo, una chura pitch and buy. Your me look at Messiah with your pictures in a fire. I'm a who that you make it to keep it. There's a lot of hey, Nagama, I'm a pity in me chupa. I'm old for sub nanny, go the mashatani. I'm old for sub nanny, go the mamani. Una cone, what to do? Na me, he's up on a cone, a baby. Now I told the Torea Bango, a candle. My chef in the finger, but the boss, what can you change your ways? Wash your tag is honey. Change your ways. Wash your tag is honey. Wash your tag is honey.
Mr. Batman, you are good man. Mr. Batman, you are good man. Falling in the flock astray and teaching them how godly way.
Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit.
Oh no!
Don't get confused. Ni le grand president, Pitson, president Bayaka.
Imekuwa muda sasa baba, sija kuimbia Lingala baba. Nimekuwa nikijishulisha na marege na maraga. My blues zikafanya mimi nkalala. Sasa nimeamoka baba na imba Lingala. Waliniambia Lingala poa nifunge mshipitu ya tumbo. Na nitue kilingala eti beti Lingala weza moke. Wakaniambia Lingala poa nionge katikati ya wimbo.
Siku hizi wananifurahisha sana.
kila pahali ndiyo msanii ufikike. Sio lazima magari ya kifahari ndiyo video ishike. Sio lazima ujue ya Kilingali ndiyo Kongo ufike.
Naomba dansa
Didier Kimani tunakuja kinsasha. Tunaletwa na orchestra Demo Pao Kasika. Ninakuja na legramu mi Karumwani Pizzo.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated. Ukipewa kagitatu ukipewa kagitatu
kweli Lingala sana. Hii mambo si ngumu. Ukipewa ka gitaa tunakatika. Asante sana watu wa Lubumbashi. Maombi yenu ilifika. Mimi na mwenye yake tulishinda. Coupe de musique le chrétien. Leta bongo bona kubeba na bana. Ya Lingala aliita kijana Abu na Aizo wakaloketo loketo 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 ka ina ni bamba hey. Najua batoto ba Kenya bataipenda. Asante sana batoto ba friends of God.
25 DJ Fenda
from Ultimate DJs.